Ngofika ngakitholundi Intombi wela kithi sayishele mfuleni Ngofika ngakitholundi Intombi wela kithi sayishele mfuleni Yeyo lundi okwaba njalo Akaze kushintshe lutho sizadla ngoludala Yeyo lundi okwaba njalo Akaze kushintshe lutho sashele mfuleni Uyofika ngakitholundi Intombi wela kithi sayishele mfuleni
Yeah, you're looking at that old man. I got some shit to do to say.